ay dunida kulli
kalena bilihii la soo dhaafay booliska Ethiopia ayaa waxay xireen ugu yaraan 19 wariye waxana ay ku hayaan xarumo dadka lagu xiro iyadoo aanan wax maxkamad ah la soo taagin. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda ay si ku talagal ah u bartilmaameedsanayso wariyeyaasha si ay ugu cabsi geliso inay faafreen iskood ah ku sameeyaan wararka la xiriira dagaalka Tigre iyo arrimo kale. Wariyaha V O eda Xaliima Cuthmaani ayaa la hadashay qareen isku dayaya inuu caawiyo wariyeyaashan, waxaana ay warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Wax ka yar bil sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha Ethiopia, waxaa booliiska federaalka Ethiopia ay xireen oo xabsiga ay dhigeen 19 wariye oo ah kuwa bogaga internetka wax ku qora. Dowladda dhexe ayaa ku soo eedaysay wariyeyaashan dambiyo kala duwan, balse weli midna kuma soo oogin. Laba ka mid ah wariyeyaashan ayaa waxaa qorsheysan in ay maxkamad hor yimaadaan talaadada maanta ah. Qareen xuquuqda aadanaha ah oo ka shaqeynaya sidii uu xorriyadooda dib ugu soo celin lahaa wariyeyaasha ayaa la hadlay V O A isagoo arrimo ammaan dartood magaciisa qariyay. Waxa uu qareenkani sheegay in booliisku ay xarig aanan loo aabo yeelin u geysanayaan wariyeyaasha dura siyaasadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Waxa uu sheegay in dowladda Abiy halkaasi ay fariin direyso:
Don't speak up, don't be a voice for the voiceless, and the government will be happy.
Waxa uu yiri kor ha u hadlin, codna ha u noqon kuwa aanan codka lahayn. Dowladduna waa ay ku farxi doontaa haddii aysan qofna dhaleecayn howlaheeda iyo mas-uuliyaddeeda.
Duties and responsibilities.
Sharciga warbaahinta Ethiopia waxa uu si cad u sheegayaa in aanan wariyana loo xiri karin howshiisa ama howsheeda darteed. Tamrad Xaylo, gudoomiye ku-xigeenka golaha warbaahinta Ethiopia, ayaa sheegay in golaha aanan loo siinin wax xog ah oo ku saabsan wariyeyaasha la xiray, isagoo intaasi raaciyeen xarigan aanan loo marin wada sax ah.
They are not detained in the proper prison, even some of them.
Kuma aysan xirin xabsi rasmi ah, xitaa qaarkood lama horkeenin maxkamadaha, taasoo ah dhibaatada ugu weyn ee ay qabaan warbaahinta Ethiopia.
Media landscape.
Todobaadkii hore, taliska booliska dowladda dhexe waxa ay sheegeen inay baarayaan 10 qof oo looga shakiyo inay faafinayeen waxyaabo caqabad ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Booliska ayaa sheegay inay sidoo kale aqoonsadeen waxa ay ugu yeereen 111 warbaahin oo dhinaca internetka ah oo ay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah. Warbaahinta sida booliisku ay sheegeen waxay wararka gudbinayeen iyagoo aanan haysan ogolaanshiyo, iyadoo xogaha ay faafinayaanna ay ahaayeen sida ay booliisku xusteen kuwa kicinaya colaad dhexmarta qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool. Balse Mutoki Mama, oo ah madaxa hay-adda difaaca wariyeyaasha wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahi ay yihiin kuwa jahwareerin ah oo aanan dhab ahayn.
Some of these journalists, they were moved and were, you know, they were moved from where they were arrested in Bahidar and were taken far away. Their condition remains unclear. And if you look at the journalists,
qarkood wariyeyaashan waxaa laga soo waday meelihii lagu xiray, gaar ahaan Bahar Dar, waxaana la geeyay meelo aad uga fog. Xaaladoodu ma cadda. Haddii aad eegtana wariyeyaasha lagu xiray Addis Ababa, qaabku waa isku mid, waa eedo mugdi ku jira oo aan lahayn markhaati, waxaana ay booliisku si joogto ah u sheeganayaan in ay u baahan yihiin in ay baaritaan sameeyaan, iyagoo ku guuldareystay inay ka jawaabaan dembiyada gaarka ah ee ay baarayaan. Qaar badan oo ka mid a wariyeyaasha Ethiopia ayaa diiday in ay nala hadlaan iyagoo ka cabsi qaba waxa ku dhici kara. Mid ka mid a wariyeyaashaasi ayaa yiri: ma ahan inaad geesi tahay ee waa cawaaqibka ka dhalan kara. Ma ahan hadda xilli wanaagsan oo la hadli karo. Hadda aan kula hadlayana waxaan aaminsanahay in la xiri karo. Waxay u dhaqmayaan sidii eeyihii oo kale, waana ay ku qaniinayaan.
Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii Xaliima Cuthmaani.